Come in, me fire bun. Body buffalo style,
when they
jump. Come in, me fire bun. Body buffalo chance we get.
When they jump. Mukamu nyumirwa nyobyokola. No mana wo yabitukola. Wali mubisi gwe yasokosogola. Yali sitanda tandisoro byekola. Yatuma Yuda abalopere. Yesu Kristu bamulokere. Ekizibu kya sitani kituwondere. Bali tule babiri bamwe mu bikebere. Banadamu nabonabona. Abaana bazzukulu babonabona. Sitani nonya bosi wole mukwatagana. Kyamwe babiri fena tugwanire jana. Banadamu nabonabona. Abaana bazzukulu babonabona. Ebononya bosi wole mukwatagana. Kyamwe babiri fena tugwanire jana.
Sitani wenenye. 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 Gali malala ko wenenye. Wenenye. Mugonjole nsonga.
Noya katonda mugere. 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 Katonda boss wenenye. Wenenye.
Yongo wali muulize nga kwanyiga mapesa mukama nge watabadde wali wamani nga gwe kabaka bwamalobozi nga bonyige nanga mukama bongera amani kasita yakwongera esaali n'eggaali n'olwali n'amaanyi musajja n'ofuna amawaggali wakakanyeza nnyo mutima gwakusanguka amalala obutemu n'obulimi vujjo lyote likoma ffe bwetugumbula ffe bwetulugunya ffe bwosiba olulimi tetwaliyo ng'omusango ogukusalirwa wenenye oli mukyamu obonyabonya mwana adamu tewali mubira yogala kwamba ntebya bosiba Kalema wangale matwari mkwete ni mbasi vamo Siwa kani uchisi basiramo Masebe nebalo kone bili umaka mbapwe
Sitani wenenye, wenenye, wenenye Kali malala ko wenenye, wenenye Mugonjole nsonga Noja katonda mugere, mugere, mugere Katonda boss wenenye, wenenye
Come in, me fire bun.